Ekitongole ekigereka ebigezo mu ggwanga Uganda ekiyitibwa ekya Uganda National Examination Board UNEB kifulumizza ebigezo by'abayizi abasiniya omukaaga abaakola ebigezo bino omwaka oguwedde 2025 abasoba 16,000. Tushikiddeko nti ku bayizi bano kuleka ab'obulenzi 9,133, ab'obuwala 777,272 era nga babadde nga boogerera mu kufulumya ebigezo bino wali eri mu maka ga Pulezidenti Nakasero. Daniel Nokrocho Dong, Executive Director w'ekitongole kino ekya UNEB, ategeezezza nti wabadde okukola obulungi naddala mu masomo omuli Chemistry, Agriculture, ekigezo ekya Geography, Economics n'ebigezo ebirala. Era agamba nti omwaka guno 2025 abaana bakoze bulungi bw'ogeraageranya n'omwaka ogwaggwa ogwa 2024.
We have recorded improvements in economic, geography, literature in English, mathematics, agriculture, chemistry and biology. It is important to note that the STEM subjects, maths, chemistry, biology, where we have had problems in the past, these have significantly improved in performance in 2025. I'd like to report on the entries of mathematics and science. Again, from my chairperson's remarks, we need these subjects, so we feel it is important to report on the entries of these subjects over the last 5 years. I have done this in table 6. We see mathematics in 2020, we had 35,725 candidates. By 5 years down the road, we have had that number literally doubled.
Daniel Onokrocho Odongo era asinzidde mu kufulumya ebigezo bino n'alwokuba ategeeza nti abayizi ab'obuwala era basinze bayizi banaabo ab'obulenzi bw'ogeraageranya amasomero ag'enjawulo abayizi gy'engeri gye bongedde okuba nga tebakolamu. Ategeezezza nti ng'obadde wadde okusomozebwa okutonotono oliwo abamu ku bayizi ekibalumisizza okusobola okukola obulungi mu ntaputa y'ebigezo wabula agamba nti ku mulundi guno bali kulwana nnyo okulaba ng'embeera eno bagimalawo.
Female candidates performed better than their male counterparts at the principal level past A to E. In most of the humanities subjects and in mathematics, physics, general paper, subsidiary mathematics and subsidiary ICT. However, at the top level of A passes, we see that the males scored better than the female candidates in mathematics and the sciences. It is also important, Mama, to keep track of the female entries for the sciences and mathematics. I have done this, reported these entries in table 8 for the STEM subjects of mathematics, physics, chemistry, and biology.
Kakati ye minisa avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni asinzidde Nakasero mu kufulumya ebigezo olunaku olwaleero eba siniya omukaaga n'alwokuba ategeeza nti mu kiseera kino gavumenti ekyagenda mu maaso n'okuba nga beeterowooza nnyo okulaba ng'enteekateeka y'ebisomesebwa emirimu egy'omutwe abaana bongera okuba nga tebaba tebagisoosowaza awamu n'abasomesa ng'agamba nti ensonga lwaki gavumenti egenze ekyusa ebisomesebwa naddala okuviira ddala ku olivo awamu n'amasomero amalala ng'agamba nti embeera yino egenda kuyambako abaana okusobola okuva mu ssomero nga bamanyi bulungi eky'okukola obulungi okusobola okukola emirimu egy'enjawulo egisobola okubayimirizaawo.
Government through the Ministry of Education and Sports has embarked on a fundamental review of the curriculum. We recently heard from the study by UNEP the exciting changes we're seeing in the behavior of our children who have gone through the lower secondary competence-based curriculum. The Ministry of Education and Sport, through the National Curriculum Development Center, has embarked on reforming the USCE curriculum. Currently, we have an aligned curriculum being implemented where excess and unnecessary content has been removed and duplication of information across subject areas has also been addressed. Furthermore, the teaching approaches have been aligned to the approaches at UCE so as to provide a smooth transition from the UCE.
Kakati ebina eyongerayo.